tunapiga miti kasi. Doli kitema mambo safi. Ukwasi sunajwaga kananasi. Wana zitamula mavumbasi. Bongo tunapiga miti kasi. Doli kitema mambo safi. Ukwasi sunajwaga kananasi. Wana zitamula mavumbasi. Wanazita pepa, zipo wota tesa. Moka baresa, mangi kamandesa. Mishe mishe sachi pesa, uvivu kujitesa. Downtown, hometown, mambo wesa wesa. I gotta get it na mama wawini das da. Mambo flani ya shiringa, gotta get that. Better keep your circle small, don't forget that. When you roll, get more than you steady soul. Ikija do, don't be slow, it's time to blow. Uzeche mia, kanyagia, weka nia. Kamata mkwanja, washangaze, waso kuzania. Mwombe mungu, akwepushe, nalo kupania. Bongo tunapiga miti kasi. Doli kitema mambo safi. Ukwasi sunajwaga kananasi. Wana zitamula mavumbasi. Bongo tunapiga miti kasi. Doli kitema mambo safi. Ukwasi sunajwaga kananasi. Wana zitamula mavumbasi.
Wanazita pepa, zipo wota tesa. Moka baresa, mangi kamandesa. Mishe mishe sachi pesa.